ñu bari ci ndaw ñi dawal moto diko def taxi jaaru ñu ci auto école wala moto école jang ko be mokal seen situation seen ñak liggey mo leen ci duggal bu ko defé nak bari nañ ci dekk dekan yi te client yi tollu wuñ nonu jëkënte gi ñak yar ñak tay ñak xel ñak xalaat duggal na leen ci ñuy def lu leen neex bu ko defé situation yi accident yi bari te melna ni dara manu leena teyé